town.
Major killers in the corner,
can you put it in the corner?
You can't whop a mic fire gun. Yo, round my drum, we'll lose a cash. Boy, easy go, Cape Town. Yali yanzi matilo. Anyway, tu chinja na fia magelo. Kwa leive pai toka kota tubo. Patukisapwa na kesi yali simple. Yali yanzi matilo. Moli inyomo mwenya kalilo. Ninena le ikatayo matimpo. Icho echi shinkale kandishe potilo.
Back it down, bro, back it up. When you tena lie soft, man, I kak it up. Oh, back it down, bro, back it up. When you tena lie soft, man, I kak it up.
Yali yandi na lei kata sana madimpo ilo kumachi usalewa ni kutukapo. Kali na kalamba na puisha mapimpo ilo plus fia isapu wana kesi yali simpo. Na mwene kalonga without saying goodbye. Je mami ni nshikashikali kwete kai kutubai. Udionse pangandala tuwa kitanga pete. Udionse musike fio mgonga pasta kubeli. Kupalafu nomba wa ichipisha. Ani ya kukwele lala baby samusende. Shikoko la mule fitene pega wankeche. Last love tawapatikisha.
Yali yanzi matilo. Anyway, tu chinja na fia magelo. Kwa leive pai toka kota tubo. Patukisapwa na kesi yali simpo. Yali yanzi matilo. Moli inyomo mwenya kalilo. Ninena le ikatayo matimpo. Icho echi shinkale kandishe potilo.
Back it down, bro, back it up. When you tena lie soft, man, I kak it up. Back it down, bro, back it up.
Yes. Kwa ligelo na lechana nkutuma joku. Kwa Instagram na pa TikTok. Wakasho kumona batini wanani. Na ineno mufisa njebelo yumunani. Nokoko la ena fuma mumudi. Na mwona fe ambo kwa sukaruti. Kai IV kilo kubasadi. Na neno koko lo kuisa mupisha monadi. Na liku pela lavu ngolefu ashitisha. Nina ndano mbolefu anchitesha. Boke na disafilo kushipikisha. Ansote netaipire ipatikisha. Yali yanzi matilo. Anyway, tu chinja na fia magelo. Kwa leive pai toka kota tubo. Patukisapwa na kesi yali simpo. Yali yanzi matilo. Moli inyomo mwenya kalilo. Ninena le ikatayo matimpo. Icho echi shinkale kandishe potilo.
Back it down, bro, back it up. When you tena lie soft, man, I back it up. Back it down, bro, back it up. When you tena lie soft, man, I back it up.
Yeah, Mr. Stings, Ela Commander Kayange, Bashita Piwa, Saka Chimfia Muka, Cause Fika Tino Tino Fly AZ Swag, Mansito JR,
Young AG Swag Music,
Sadik Sabala.
Pick up the comb.